The sound. I'm thinking about you. Nitaka nikuchore na tatu. Sijui ningambie nini watu. Tena kwako nilikuwa kama fiatu. Nishutaka nilifanya uvuraito. Sijui ningambie nini watu. I can't believe now. Unatamba now. Unitake now. Really this life is not fair. I can't believe now. Unatamba now. Unitake now. They're all telling to sell.
Fela jati wachivo nacha maiso wagaziba. Kwanu yali yalenga. Gabu tungira na mukaduka. Oba mutondo, oba munene, oba mbede. Kabo naba naba changa. She never really want you, she never really care. She never really want you. Yali tafa kubyanchanga. Chajagala chimwani aleta kumaja. Really dali nanga valina. Kamu wako kato nako valina. Yokate yafuna yomulala. Kuba wichi super jafo na doctor. Atenga ye jolly alina ya muvita. Kuni tota, teweta. You sexy all night. Talking all night. Like thirsty.
Myself, comic slicer.